Yeah, yo! A Nitric Music! A Drenny Touch 256 alongside Alan Vibes! Tulibera wo!
Ningwenda tinite kahoni. Ningwenda baby girl tanyanga. Ningwenda tinite kahoni. Ningwenda baby girl tanyanga.
Yeah, amine ngojo, idakwate ngojo. Ikunyune, atorike ngojo. Akamina, naichaicho. Sababu misimu kaidi jo karibu kanishike. Nimelewa mapenzi yako, sasa usinipe hata tap. You the best girl I think of. You the best girl I think of.
Ningwenda tinite kahoni. Ningwenda baby girl tanyanga. Ningwenda tinite kahoni. Ningwenda baby girl tanyanga.
Ndakwesi kone sige utampo toranko buro kal. Leka making you obe queen kal. You are the queen of the jungle. Kani nkuro ramu ango. Bani na bali bakenda kunde mesangwe. Ngonzi zawe siku mire munonga. Nyokwenta bate hona fataru kundo. Amazima kali na hamwe kini kwenda. Oli mafuta nyowe indi matoka. Nambero talibu sauru kendo. Oli pata nyowe ndi wiki. Nambero talio wiki tulisiba kyal.
Ningwenda tinite kahoni. Ningwenda baby girl tanyanga. Ningwenda tinite kahoni. Ningwenda baby girl tanyanga.
Mapenzi yako ni matamu tamu kama sukari. Unanichoma ima fire girl. I really wanna give you love. We better hurt everybody.
Another one. Along with the long serenity. Take a record. Tell them say
Nigeria.